the DJ all day, baby.
Oh yeah, yeah.
Utazami usoni, macho ni kio cha moyoni. Cha moyoni, ni kunyime kwa nini? Siwezi na sababu sioni. Sioni na na kanogewa kanogewa kalegea kalegea kabisa jiwezi na mimi na nangojea ngojea sije mpaka leo akawa kamshuma na waka lakini na yeye ana nguvu
mta labda mwonjeshe mwonjeshe labda mwonjeshe mwonjeshe
me wanna go
yeah.
Listen, baby, love is meant for two, and one for me and only you. Tell me how you find my moves when it's going down, when it's going down, 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 down. Yeah.
Mim cheche tuli metulila tuli meka kufuli ki mahaba nguli mina kaka full. Oh baby, napenda ukilewa lakini sizime tipsy. Ukiamsha popo ka umerudi umeme fiti. Chupa ya wine glass moja mbili tatu kitani oni unageuka kama fiatu. Isia zinamia sahari ya tatu macho anabaka mitambo nyaku nyaku.
Kanogea kanogewa kalegea kalegea kabisa jiwezi na mimi na nangojea ngojea sije mpaka leo akawa kamshuma na waka lakini na yeye ana nguvu.
Mta labda mwonjeshe mwonjeshe yeah. Mta labda mwonjeshe mwonjeshe yeah.
I surrender my whole life to you kaka yeah. Nime surrender kamanda nimevua gwanda yeah. Can't get enough, can't get enough. Want some more, can't get enough, baby. Give me some more, yeah.
Can't get enough,